Yawo waliwo omusaadde okuva ku district eyerira ono ayagaine ebifaanani ebitali gemagana mu isimu eya mukyala we era yamugajambula wendi kwogerera n'embuyaga edikunta Eddie Kazengo ye gwe bayise omukyala amanikibwa ku amaina aga Everin Ato myaka 39 era nkusinziira ku poliisi okuva ku district eyerira ekobye nti erikunoonenkereza aye bayongera okututegeeza nti omwami ono amanikibwa ku amaina aga Bonyi Olongo era ng'ono kikolebwa nti babairimu ku n'obutabanguko banguko onorugwira ku isimu eri ya mukyala okwagana nga mulimu ebifaananyi ebitali gemagana ebumuviire ku okukawuka era yamutimpula paka wamwise kusinziira ku mwogezi wa poliisi okuva ku mukuwampa ogwa Kyoga ey'omu mambuka ono ti wundi ni Patrick Jimmy Akena atutegeezezza kituufu nti amawulire gano bagafunye nti Bonyi Olongo ayise mukyala we Everin Ato ayinga ensonga gy'alikuwa alikoba nti amwagende n'ebifaananyi ebiraga nti yandibanga akola obwenzi.